echo muendo ze chenina yekwe dia mulongo sirina mulala yena kiriza chengamba wamponya bachala chipade abanyazi balafu akunyagala bulageda ngate tafunanwa kankufireko nyabolyanda kulyanda abayaye banji mbatide tebabuntwala gambe kyotegere kikinjogera nkiminika kakikiri gyoli kyoyagala kungamba na byonna byennina tekuli kyange nabikuwako bifuka ugambe kyotegere kikinjogera nkiminika kakikiri gyoli kyoyagala kungamba na byonna byennina tekuli kyange nabikuwako bifuka nabyennina tekuli kyange nabikuwako bifuka Oh,